cuka cuka langal min joti no kaldon bo don tawelle mali fu e mangal mudu hejjo modon gol min noddirto do accide zen mi do wonde Ousmane Nyaali Bouli no ba
bor alhamdulillah mi selli
aywa wattu jungo ma yaade mbosso jaltinanabe kabaruji gondi tondi
e boren fuddiran kabaruji e njaren tumbutu do sukabe hobbe kulita wiere iyam mabbe ko jewa don nyaw coronavirus won e mabbe yewtere mini magnde ana fawi do Qur'an ligne hakkilo gofardema o ko buri libbi didi joni sukabe lekkol jogabe dum wili dum en joga du collectivité nafa wala e mudu en timinira haro chaddi
aywa holli tamo wiyede wattu jono ñowano wondi hebude sembele region ngaydi sanne Ousmane Nyaali Bouli fu fota region Tumbuto
non jaati wori baru lay himbebe ñow on nangi holli tamo wiyede sukaabe hewbe ngoni hen
hollati sababu mudum
ko lati sababu mudum faabe dore den fam anniko Mamed Ali hebine ndu faccitango Ali Cisse
Youssouf suka jaro Tombouctou holli tamo wiyede ñaw coronavirus o ayne mako le wi mako hawrtude le grengaaji fa immunité e jiide godde waddani sukaaku tiddalaaji mawdi
la majeure partie
sukaabe ko hewi e mu'en fu ñaw coronavirus o grengaydi hebat sabi verte goto na idi woni jiltotodo hakkune mak min baawi hedde e laabondirde nyaaw o sabi telephone ngaji e ordinateur ngay goti min gollirta na video ngaji yimbel kumani be challal be holliti wiide laabagol nyaaw o hakkune sukaabe buri hewde sabi wala fu dabereji di kanan koobe haali bawdi sakkaade laabagol nyaaw o di be teddinta el hadj usay kollowol suudu doktoro sescom bela farandi ngonga sukaabe woni be nyaaw o hebi san sabi ebe gondi wakka tifu ta yehi le grengaaji di atawa e be gondi metre goto wala hakkune mabbe horebe laamu joodi be le odo nuko ana narda yimbe rento be teddina no be baawiri dabereji kalaadi bawdi woddintinde be nyaawo
holli tindi wiide Ali Cisse a jaarama sanne do godo faccitango aywa wattu jono honno yoga e waw haale en kollitri wiide Ousmane Nyaali Bouli so dañay borrado fu dañata mo iraado
non jaati wori boro seni weli yoga dum watta metti yoga
sikke fu wala le hen honno ko nyaw coronavirus o wonde wadde ko holli tindi wiide mo maskiji be kay ma feji mudan ngodde moddude
non jaati fu tayeren buri holitan wiede tayeren yogabe joni be nyow masngaji be ciotta le Moussa Diallo Hawri e Tiaka Fanny aniko hebine do faccitango Ali Cisse
par jour
mi mbawi mu inde masngaji de adadu mu hebata temdere nyoloma fu mi de keba hen seeda sabi maski goto fu temdere nyakudi bud noga e français fami ciottata maître kadle mu inirta de maski o teme didi nyakudi bud debe mi ciotta do comment est ce que maître goto ana wayi mu inde masngaji sappo na masngaji sappo e didi an ne do goto do wadde commandé masngaji ujinare teme didi so won yimbe jabbotobe jibe masngaji so di belibe e be mbawi sodde
wattu jono masngaji di ko hurirte kine ko jamaadan yahatan borno dum do bomako do sijo tamani du won ko moddinide Nyaali Bouli
way non jaati en noddiri dum maska made in tamani
ay wo hollitinde wiide so ni tawama dido maskiji jamaarnde watta dum wajibi danya ko taba do hen duude
non jaati gina yimbe tabo dum yalla na kebana fa mudum kedden docteur Al Mustafa Maygo
gonga masngaji di simu ana heewi masngaji bieteli maski sirji ko ngaydi ana wayi bornere le wakati mo jabota ko er ngay nay tagal dum mi ita maski o maski ngaji di yimbe nyohobe mu in tadi ana wayi gulirede kanyu en dule wakati ngan nafa ko di do maski ngay jogi ko woni idi mbawi lotede ndiya e sabune tagal er ngay nay na er ngay joyi ko hani andale bangal di do maski ngay tan woni so di lota ma ndiya e sabune fer guldo ana hani donnere do majji
aywa wattu jono en kala hono enen do sukabe tilden e kintinde studio tamani do Nyaali Bouli
non jati sukabe tato egit tobe journaliste yakun janginama libbi tati do tamani do e sukabe koliti wiide pami golle o ana mbawi wadde
non wori be do sukabe bi kala sariyaji ko hani bamed le golle o furdu wattu jono be dewan dum fato nyofinke to ko yar sukabe jokkolbe nogo yom kanyo gonde famine do wattu jono no kabaru golle ju ngori be pabirama kaki du
be sukabe juri le commune ngaji sumpi le re ngorku kumaira e subundu be do kam kaki golle de sardineji ko mo inirte sabundeji fa warde hono kaki mekaniku yaku e nyogol kadule
ko woni fana mudu fa do to yelono be do sukabe kan huntinirde ko he muden ko nayri bangal golleji wattu jone jaran yotere mede minimag yotere mede minimag ndan wonte yo wada dow kurungaaji dun jande ko wonte wade do beme ande de ko laamo wonte e wadde
wono jande ndebe kollitiwide ngatende dow teleji e radioji e bembe ande de
non wori so wobbe kollitiwide pami dun suka wobbe do kollitiwi dun wana ko yafini dun e fifa kebe famtare kebe Ali Cisse
wadde jande to tawde le telephone forfait internet tele na radio tan wayi wadirede ana yafi e juude yimbe gombe le gelle mawde hedde dido kulleji ngadu wana ko yafe juude sukabe jangobe gombe le gelleje burus ngaji to reso réseau téléphone voilà.
Je suis le
Jande yi nga teli du tele ngaji di du compte en YouTube mi yi kolle ma wo san mi jogi titalaji goddi tagal français jangino be pamata wakati mawdu fami ndemi jande ji wana e tele mi bayi famu kulleji ko mi pamay le ciude école won yimbe ngombe to be ngala tele mi ngala téléphone sabi sara ma wala bawde san na mi ngala calci sodde forfait sara yogabe yewdube e sukabe jande ji ngatteli to woddi kolliti weltore mawde bangal odo golle be landini hukkude hakkilaji mabbe
odo jelijo goto dum woni wabbe dun dribe nyama kala en o mo dire adama kuyate kanko lami be do sukabe wombe tombe kedden ko mo sifi do hen do tariki ndi do ngendi
Don Bietero Kese Sidi Jallo, Wonju Indo, Gelal Kaingal, Hitani 1956, Omole Galle Yimbe Juimbe Kaibe, Bechini, Kaldal Hakunimabe, Hitani 1640, Wade 1644, Nokum Bietero Tumbifra, Hakune Fulbe, Jallo, Jakite, Sidibe Sankari, Befube Nangon Dilbe Kabi, Lamu, Manigabe Ngonoto, Bekawi, Befune Fuko Kananke Lady Wi, Homofuwi, Kaiba Jabate, Nangon Dirgul, Fabon Dirgul, Wallon Dirgul, Kolichita, Hune Fuko Pito Jado Kaiwi, Homofuwi.
Wattu jona en jara mbirki sembe chaldi odo kabaru lobbo fedde humnide kabaru basket le leedi me en didi mbi hi yambereji di ngaram fukudle chapantati le rouge waroru
pida de ngadan ka neddo fay goto hawrta hen sona kam be fiobe be be teddinandu dabreji pamadi do sakugul nyaw coronavirus o yewi federation o
mettitede wiide wakande dun dartonde stade malien de bamako kanyum wonno yeso jokki dun fedde neddo nodirta joli bande lati be tatabo dun centre bintou dembele
don hedde rewbe hedde worbe ne
hedde to worbe to as police kanyum ardi no so jokki fedde no dirta peloton fa jokka fedde no dirtende atar club de kidal wattu jone ndiaran tiagal runde afrique de liga banti ton
e boru liga banti jati alkamisare sapo e leuru jendu derby sevien fc civi hawi real betis e 2-0 aljumara sapo e de leuru jendu grenade hawi getafe d1 valence e levante kany ngaddi matchinil 1-1
le kikir aswernde barcelone mallorca hani fidude wakati noga yamde nyende ala ndedu Real Madrid kanye e bar an kadi fidude
e boru mi mila acirani kabaru jide hande
non jati wori Ousmane Ali Boule a jarama sanne holitindi wirso mboggu weli tan o yoni bilede o e seeda tous o grewan wara